her own. Dries, Dries, Commando Chide.
Wachawe, no, no, no. Wachawe, wacha hizo. Wachawe, no, no, no. Wachawe, wacha hizo.
Siji uko misoki puff. Wachale kundesa, Michael Dudy cough. Nafate mnitose ndondoke nusumo tuti. Mifemia machozi bandia mnivishe suti. Geneza shimoni mpige chepe mwage kifusi. Hihi hihi, komando hafi kizushi. Nilistuka nkanyuti nkagundua mnachuki. Misi mamu emezidi, misi fati mamluki. Nakaza teki bidi, kufunga mkuji chupi. Meshima kubwa stiti, wasite kunona stupi. Aka sofati nga, mibola nilale nja. Amnipidili mnanita nije tukesheba. Kilo saa, nilabe miguu nyombe msama. Misawa mtu mzima aludio doton kutamba. Siji uko, tasubiri mtashanga. Hidegela jesh, funga naga balu namba. Na, na,
na wambia. Siji uko, ata kama tapotea. Siji uko, ata kama tapotea.
Eti nimekwama wapi, na we ulinikwamisha. Eti nimeshuka chati, kwani we ulipandisha. Wachawe lololo, wachawe wacha hizo.
Wachawe lololo, wachawe wacha hizo.
Komando Jide roya chuma, hini Mungu amepanga. Kutikisa umwamba, inabidi kujipanga.
Jide, wanataka nife kifo cha mapanga, yeah. Na wambia, siji sinyuko, hata kama tapotea. Siji sinyuko, hata kama sirudi
wala sipiti. Njia hiyo yenye miba, kamwe sijuti na sifikiri. Kukalia tu ujinga nasema leo. Na iwe mwisho singoji kesho. Ifikwe umauti.
Nisha sema sinyuko, tanije fata linyuko. Mbona hapa nilipo safi, panatosha sina majuto. Lipotoka